kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya UNEB kikakasizza nti ebibuuzo by'abayizi ebimu bikyakwatiddwa olw'okubateebereza nti beenyigira mu bikolwa eby'okubbirira ebigezo. UNEB egamba nti ebibuuzo by'abayizi naddala mu disitulikiti okuli Kampala, Mukono, Kassanda, Kisolo, Namutumba, Buyende, Kaliro n'endala ze zimu ku zisinzeemu ebikolwa eby'okubbirira ebigezo. Senkulu wa UNEB Dani Nokula Kyodongo bw'abadde asoma ebyavudde embigezo makago bwa Pulezidenti Nakasero agambye nti abayizi baakuwulirizibwa mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okwerinda eby'ebigezo era abaneeweza abaneewozaako baakuwa ebyebigezo byabwe ate byegunakka mu vi ebyabwe byakusazibwamu.
To have a dedicated security team that has worked so hard on these cases of examination malpractice. A number of arrests have been made, and we are glad that as I speak now, some of them are already serving jail because they have been convicted and sentenced. Others are on remand waiting for appearance in court in various parts of this country. In accordance with Section 5, Subsection 2B of the UNEB Act, Cap 259, the board will withhold the results of these affected candidates pending completion of our investigations. And where there will be a prima facie case, the board's tribunal, the Examination Security Committee, will accord all the affected candidates a fair hearing before making the final decision.
Odongo agambye nti waliwo n'abakungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebya UNEB abaakwatibwa ku mivuyo egy'okubba ebigezo ng'abamu baali baguliriddwa.
Where these cases are coming from, we have noticed that the districts of Kisoro, I'm very surprised because Kisoro has been a very safe district in terms of exam malpractice. We don't know what happened, but a number of many cases have come from there. Kampala, Mukono, Namutumba, Kassanda, where the district inspector of schools himself was arrested, Buyende and Kaliro, among others, have contributed to the biggest number of candidates whose results will be withheld.
Mu bifulumiziddwa ebyava mu bigezo by'abayizi abaatuula P7 omwaka oguwedde 2025 biraze ng'abayizi abasinga obungi ebigezo baabiyise. Abayizi abaatuula ebigezo bali 87,313 era nga kwabo 9,199 bayitidde mu ddaala erisooka, 38,896 mu ddaala eryokubiri ate 16,152,226 bayitidde mu ddaala eryokusatu. Songa abayizi 8,847 bayitidde ebibuuzo mu ddaala eryokuna. Abayizi 77,788 ebibuuzo baabigudde nga bano bakola ebitundu 10 ku buli 10 ku mwendo gw'abayizi abaatuula ate abalala ekitundu kimu ku buli 10 abakola omugatte gw'abayizi 15,577 newankubadde beewandiisa naye tebaatuula bigezo ebyo. Dani Odongo senkulu wa UNEB agambye nti abayizi abaayita ebibuuzo ku ddaala mu ddaala erisooka n'eryokubiri beeyongedde obungi bw'ogeraageranya n'abaabikola mu mwaka 2024. Abayizi abayizi basinze kuyita somo lya Lungereza ne kuddako essomo lya Science ne Mathematics ate ng'essomo ly'ebyafaayo n'eddiini erya SST lye basinze okukola obubi era kitegerekese nti wabaddewo okweyongerako mu kukola Oluzungu okukira ku mwaka 2024. Mu ngeri y'emu Dani Odongo agambye nti abaana abalenzi baakize ku baana abawala mu kuyita ebibuuzo newankubadde abawala be baasinze nate mu kukola essomo ly'Oluzungu so ng'abalenzi baakoze bulungi mu masomo amalala. Ye Profesa Celestino Obua ssentebe w'olukiiko olufuzi lw'ekitongole kya UNEB agambye nti eggwanga likyalina ekizibu eky'abatandisi b'amasomero ssaako abagakulira okwenyigira mu kubba ebigezo. Profesa Obua agambye nti mu kiseera kino waliwo n'emisango egigenda mu maaso era nti abantu 8 be baakasalirwa ebibonerezo kyokka nga n'ekizibu ky'abayizi okwewandiisa ne batatuula bigezo nakyo kikyali kinene ddala.
To our education system, we hope that the courts will pass deterrent sentences in accordance with the provisions in the UNEB Act. The desperation arises from the desire for their schools to get many candidates passing with aggregate 4. This apparently is the gold standard by which parents rank schools. You'll recall, Mama, that in 2021, the board presented to you a proposal to change the reporting of the results of CLE to get rid of the aggregate. You supported this proposal, but observed correctly that COVID-19 ravaging the country then, it was not a good time to adopt and implement the proposal.